Yeah, substance music.
Substance music.
Yeah, yo, the only cross that you carry is a fashionable necklace. We say we love Jesus, but man, we live reckless. Hakudindi artisti wa gospelo, akumango nandi mahule umahotero. Nin Christu,
amata kubanga nyimbo,
nanga kubanga ma disciples.
It's not simple.
Nin Christu,
amawina ma awadi,
nanga kuwina mioyo ya awai. Kukusira moyo wako osaseweretsa ngatitiri ya Kristu chonde tiziziretsa tikabusa kuyaka kwathu dziko lidzimisa zinda woima papiri ndiwovuta kubisa.
Iwe senza, iwe senza, senza mtanda wako, ulisatane anatele ambuye ali. Iwe senza, iwe senza, senza mtanda wako.
Kati tilibepewa tanda tisensa bwanji,
tikwanitsa bwanji manje seru kuwapewa.
Kodi ndizelu zathu ndizoteka kuziletsa,
kati mutima mwathu muli bensi muhoyera.
Tiyenda bwanji pa moto bea, kati moto gonyeketsa sati tsogolera. Mavuto wakabwera kuyamba kufila pressure, ngati Yesu simasikwa anthu wamasiya kupresa. Tanda ulibe wubounsa, ulibe kuchuka ngati radio announcer. Kugunya mula kumateka, moyo watu kwa mulungu kwa tuntutika kuchita surrender.
Seza mtanda wako.
Kugunya mula kumateka, moyo watu kwa mulungu kwa tuntutika kuchita surrender.
Iwe senza, iwe senza, seza mtanda wako. Sadane anatele ambuye ali. Iwe senza, iwe senza, senza mtanda wako.
Sadane anatele ambuye.
Iwe senza.